ụmụ Chineke bịa anyị ka anyị buru aleluya eburu para aleluya para kpagara Chineke onye kere eluigwe n'ụwa na anyị enweghị chi ọzọ karịa ya.
Ụmụ Chineke le ọbara Chineke
dogu n'agha
onye nzọpụta anyị enweghị chi ọzọ karịa ọbara Chineke
anyị enweghị chi ọzọ
papa ije mọnụ
nwe onye anyị ga-eji tụnyere ọbara Chineke.
Ụmụ Chineke le ọbara Chineke
nke na-adị mkpa n'agha
onye nzọpụta
onye a na-ekwu
anyị enweghị chi ọzọ karịa ọbara Chineke
enweghị chi ọzọ
dogwa ije mọnụ
karịa Chineke nke Israel.
Jesus Christ
ọbara
aleluya
ọbara aleluya
ọbara aleluya
ọbara
Chineke
onye kere eluigwe
n'ụwa
aleluya
na nke eluigwe
gwa ije mọnụ maka iyi mere m ọnụ m apụghị
ọkụ nke na-enwu na mbara igwe ịdị egwu
itopụwa akwa mkpe m were ọnwụ nke m dị ka ihe
eleka m na-aṅụrị na-eme nna na m ekele gị
imewo ka anya mmiri m wee ghọrọ m ọchị
otu a ka ọ dị
otuto dịrị gị
mma mma dịrị gị.
You have made my life a beautiful one. Thank you. I say thank
Father,
you.
Father, thank
Jesus.
You.
Maka ndu ahinyere mo, maka nwa ahinyere mo. Kan jiri bia niru gi yenge kele.
Hallelujah.
Sigi na rotutu na
ra. Aba mi aba.
Ni no ruru gi, aga me bu hallelujah buru o. Onye na enye ndu na na gi ego. Papa riwo.
Odi agba mu ugo.
Isi wọn ebi ikpokọ ahịhịa wee bulie mụ m ogbe n'elu nara ekele m ochu
mma mma dịrị gị eze Izrel
aga m ebu aleluya bara
ọkọ mere
bagara gị n'ihi na oruru gị aga m ebu aleluya buru awa aleluya bara bagara Chineke ewo aga m ebu aleluya
David si na
awa aleluya
ebere gị karịrị ndụ
bagara Jehova
Kai
bu haleluya
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 ara Chineke
haleluya
haleluya
ara Chineke
haleluya
mara ekele
na mere me bika na
haleluya
Jehova
olo iye rene ni
haleluya
kai bu haleluya
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 ara Chineke
haleluya
onye kere eluigwe
n'ụwa
haleluya
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 ara
Jehova
onye nwe nlenị m anya n'isi ebu m aleluya n'isi para ya para n'aka ka m butere gị oke ekele maka mmeso ọma gị niile n'ebe mmadụ ike na oyi gị nọ. Chineke buru ekele m butere gị na na mbuli elu niile gị onye kere eluigwe n'ụwa gị onye mere ka ndị ndụ taa gị onye mere m ihe mpụta ata onye nwe m aga m eburu aleluya eburu para aleluya butere gị bụ Chineke onye zetụrụ m ikpu anụ niile nke ekwesị na ndị otu eburu m Chineke buru aleluya eburu para ya para gị onye mere ka mmanụ ịnọ m nsọ na ịnọghị m n'ebe dị anya cha 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 Chineke ezoworo gị anya anya gị abụọ na-elekọta m mgbe niile n'ihi na obi ebere gị bụ Chineke dị na-arụ m ebere gị gbara m okirikiri halleluya aga m ekwuru halleluya butere gị bụ Chineke onye zetụrụ m ibu arụ nke enweghị nwa ọghị zetụrụ m ibu arụ nke nyanya gị zetụrụ m ibu arụ nke obi ntiwa ihe mmadụ ibe mere m ihe mmadụ ibe mere m mana ya dịwara Chukwu onye na-ata agwụ siri ike mana aleluya m buru bịa n'iru bụ Chineke nke Izrel ka onye nyere m ụmụ nke m nwere tata ego na akụnụba nke m nwere tata bụ gị nwa Chineke nyere m ya enweghị nchi ọzọ mere ụsọ gị bụ Chineke aleluya.
Ancient of days, the soon coming king.
Oh yes,
a blessing my redeemer.
The soon coming king.
You took a wretch like me and showed me love and concern. I lift your name on high.
May your name be praised.
For you have lifted me.
And let me bless.
From grass to grace.
Oh yes.
You have changed my name.
I am lifted.
From sorrow
I am
to
lifted.
Joy. No other man that could love me as you do. Oh, ancient of days.
Glory be to your name.
For the life you gave to me,
yes.
I've come to say thank you.
Thank you,
for
Jesus.
The love you showed to me, I've come to say thank you.
Thank you, my Lord.
For you have cancelled my name in the book of death.
Glory, 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 glory.
In the book of life. Ebo leta wa melu o karoti to be my. Lord, I say, hallelujah, hallelujah to your name. You are the King of kings, you are the Lord of lords.
King of kings, Lord of lords.
Ebo le melu o, bemne mwe goli la nya.
Imenye
mono di,
imenye mono di
chacha. Ine buli mwe benye lu,
tine
ya nono di
marama.
He won his impe, Abuna Hagio, Morogu David,
oh man, Canada,
hallelujah, Pagaragi,
hallelujah,
oh your mamma, for your goodness and mercies towards us, so Lord, we say, thank you, Jesus,
thank you, Jesus,
thank you, Jesus.
Thank you, my
for
Lord.
Everything you've done in my life. Thank you, Papa.
Yes.
Oh, Lord, we say,
hallelujah.
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 Para ya, para que me guste aquí.